ujue kwetu we ndio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby, nakupelekea mama, wakujue kwetu we ndio baby. Utakunywa nini ninunue, baby let's enjoy. Nakumbuka tulipolala chini nawe, siturungi ndio chai mama, bila sukari wala hi. Lakini sasa nimepata jina na pesa eh. Utakunywa nini ninunue, toma right of time. Wakujue kwetu we ndio baby. Chei wangu mama, chei wangu wangu baby, nakupelekea mama, wakujue kwetu we ndio baby. Aye.
Zedwap.com.